Okay, it's your boy Brighton aka Breezy once again ndani ya Brylight Media. Steve ni pe kitu. Twende. Okay.
Forever will be. 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 Forever will be.
Just like a prodigal son si alilia tu sana. But mishoe alirudi nyumbani kwa baba, nilifeel niko haire as in a hero. Though empty headed kwa mafunzo ya Mungu na on the cross akakufa juu ya sins zangu for free. Hakuniambia heti nichange fee, si campaign kwenda heaven, wajitole mwenyewe. Nilipowambia nimeokoka walisema eti na wachocha. Ni kweli sometimes niligeuka njia zake, na forever tunayon ndio tufike heaven. Tumwone tumsifu na malaika wake juu walitugada na kuprotect on the earth. Nime make a step juu na dream nikuwe a hero, najua still bado itakuwa hivo. Tukiimba hallelujah, tukisifu hallelujah, tukiimba jina lake milele.
Forever will be. 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 Forever will be.
Waliniambia ninyoe dreads, ndio minute nimeokoka. Wakaniambia niache kusag, ndio minute nimeokoka. Kuokoka si kuonekana, ni kudeclare mbele za Mungu. Useme zote ulizofanya, alisema forgive 7 times 7 times. Na still badu umesahau ya Goligoda. Haina mana brother, sahau hizo zote pia. Na ukumbuke nyuma, tutabaki forever kukua heroes and heroines. Bora tu change perceptions zetu kwa akili. Nipige mbu ni kupige mbu, tubaki si wote viwete. So it for that is not a fair game at all. Mungu nisameju nilikuwa si halali. Najua forever utanikubali. Siku moja nitaishi life kuwa by the way. Ndi wasishinde wakini judge na kuniangalia from the first. And that's why tunafuata the first commandment. Worship no other god but
me. Forever will be. 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 Forever will be.
Tunatamani tukuone, tukuone. Yesu, tunatamani kusifu forever. Aha, Yesu, tunatamani tukuone, tukuone. Yesu, tunatamani tukusifu forever. Aha. Inasema, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish but have an everlasting life. Yeah, brother, usi give up. God is the answer. Hata jibu dreams zako. Jiamini.